Sebe shala ngama kame nula Uvela tini Into yami Angisaibo niya Sebe shala ngama kame nula Uvela tini Into yami Angisaibo niya Sebe skoma ngama kame nula Into me, and say, Oh, Shove kuma na na, sebe shela ngama kame nula, uvela tini. Into yami nesithandwa sami, angisayibo niyakhe.
It's all I